passeri cari abissi. Anni con cagne la bocchina, mi salu la palanchea. Anni con già ne potere, con di sopra, ne produce poche.
Poccia baby.
Una puta sima. Una na piga le nei, ma, una nei, uma. Mla moja, qua si cu chilo un paia, ni che cosa si un gay. Si un gay, uma. Na piga mia, io non si cu puja, cioè a tuone na piga le nei. Una nei, mla moja, qua si cu chilo un paia, ni che cosa si un gay. Chia. La piga mia, io non so come già c'è. Ogni mani la patata bugnini, la patata scida. Chi pato c'è con già scirini, cavaina. La patata bugnini, la patata scida. Chi pato c'è con già scirini, patata scica. Si vuoi con sema, mogne sana pentelea. La boscida san cucula, tana cecelea. Tava sam, la sema, quali voglio nene popea. Volan che scigne la gamba ma musea. Mene cale bule, ne cala ne bule. Curi ma qua fuori, ne cama me sucule. Chi kumbuka na giuta, ne cata shule basa sinika wakana nyumbani kifule na leo soja na natisha kwenye na kosa kepato cha kunilisha sometime natamani nipoteze maisha walakini najipa moyo atakwisha unapega moyo kote pako na foja damu tulibusuni ya moyo na fecha kwa tabasamu kwenye na amini kwa nikutosa kwa samu tula menyeka nyumba kisa na usa utamu haukamu mchumba usiwe kama shula kwenye fanya chula watumia kese pata nikikosa chula kepete mimsela achana na mafufula mara shemeji wana semata wana kula wepate mpaya bonko na kosa michonko da ula nikesali wapele ajutia sapi ya udoko machoni choko choko nichoni mesiba kama kagele ajilazo fijana nikubezi no malaya kani nyiki kichwani nyiki nisi na expire blaza master plan na mebraza tude haya siwa shauri kukaba kuna bati mpaya wana kata sabake wana usalisa webo kujoso na mongo atani meneke patagea nineke wa marisi wako mechosho serikali kari wana kata sabake wana usalisa webo kujoso na mongo atani meneke patagea nineke wa marisi wako mechosho serikali kari wana bota sima wana napiga denei wana nei mla mmoja kwa siku kilo mpaya nikikosa si okay napiga mia ayo nusu kufuja taya tuende napiga donai wano nai mlo mmoja kwa siku kilo mpaya nikikosa si okay napiga mia ayo nusu kufuja taya wanyo mani na matata mungini na matashida kipato chakuja chini ni kawaida
what's a record
mkana na situation kifasa jicheke kama uwezi kukasa mkana na situation kifasa jicheke kama uwezi kukasa wana hello it's me again kitambo kwenye fali siyo mgen fina napaka kichwani sishikipen wana peja buludani sikirisen toba wakaje na bokino aka mimi aka njini sejo itatoka nini mimakini lakini sumwa mpaka skasini nitoka kusini nitoke ya chini ya miki bali kinyinjini nikaja mjini macheme nipega chini samini vichekesho misamini kwenye pani ya muziki yapo sena keke kependecha mashabiki bado na wachoma kama snake bite uchaenza pwena monty spike hamwenda monty spike stop the kiki switch musiki enda sweet pesiki like a sick asiniki waka celebration waka imagination waka manipulation tukese mwese passion mene pe problem sika nese not official now what's a franchise not ya sini show naturally music not ya tv show waka pata show them why you do this tv show tena sabani nona kiche kesho walisahau hakuna najua kesho sika nimekuwa inataja mambo na shule kaje dabo kile yake ya international tulipa tulike vita vinata chene si tunapita kwa juu weka juu si wamesema kwa chini weka chini si tunapita kwa juu weka juu si wamesema kwa chini si tunapita kwa juu kwa juu si wamesema kwa chini weka chini si tunapita kwa juu weka juu vinata 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 colo, tell the shammy colo, Chakanyami colo, tell the shammy colo, tell the shammy colo, tell the shammy colo, Chakanyami colo,
say ya, Sikia.
I told the party, and I could have sent a curia bubble, I saw dry. I wap him when I could kiss him out with
it. You
can't talk to a chama,
you can't
tell me, sit up, see him, a shadow of a city. What don't somebody get a good silver shirt? What don't I have the target in the boss? What don't you bless you? You can't even buy the sun out of the Benatari. What don't you have the boys? Everybody's son, what don't you have my car? What don't you have him out? What don't you have his ass if you're fine?
You can't.
What don't you have to do? Shabba Shasha. What don't you have to do? And the Kubari, what don't you have to professional
play? You can't.
What don't you have to do? What's your man shot again? What's your man on Johnny?
What's your
man? What's your man? What's your
man? What's your man?
What's your man? What's your man? What's your
man? What's your man? What's your man?
Zima, Zima, Chica,
what's
your man? What's your man? What's your man? What's your man? What's your man? What's your man? What's your man? What's your man? What's your man? What's your man?